Mange säger bose, ya bahayu bubasha, bakwitwa abana, Imana isumba byose, abo bagenda bagwisi, baraga muri byose, ntibatinya kuko abo barashinganye. Mange säger bose, ya bahayu bubasha, bakwitwa abana, Imana isumba byose, abo bagenda bagwisi, baraga we maraga 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 arashinganye abo bagenda bagwisi maraga muri byose ntibatinya kuko abo ara hawiseye mose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana isumba byose abo bagenda bagwisa abo bagenda bagwisa abo bagenda bagwisi mbadaga turashinganye abo bagenda bagwisi baraga we baraga ntidutinya kuko twese turashinganye abo bagenda bagwisi baraga muri jose ntibatinya ko abamwizeye
bose yabahaye ububasha bwo kwitwa
amasoko y'ubuzima we
amasoko y'imigisha imigisha amasoko y'imigisha
amasoko y'agakiza we
amasoko y'imigisha
iririndiririndiri amasoko y'imigisha amasoko y'ubuzima we
amasoko y'imigisha imigisha amasoko y'imigisha
Yerevan Imani manze kurema jose Imona kovida gije irandema Imani manze kurema jose Imona kovida gije irandema Imbumba mubutaka Imano muka mumeka Kugira no newe ni imaze imbuma mu butaka imana umwuka mumeka kugira ngo yewe ni yewe muntu
ishusho ishusho yayo iyo mana igira uw'agaciro
ishusho
ishusho yayo iyo mana igira uw'agaciro
ishusho
yayo ishusho yayo iyo mana igira uw'agaciro That's a good thing.